Maybe nimepata kipoze kwa kupoza moyo wangu ati mini coffee. Naisi kama umechuchwa baby kupoza machungu yangu. Maina niliwapenda kino fulani, ila wali nizuga kulugu pokushani. Mechose kwa kanipwaga kwangu kama gegea. Nalisi kana pezi lako sisili umeniweza we nimekolea. Mateka wako takwa yungwa tazidi chapezi. Napenda utani utani ukini tagahani. Necheswa chumbani kwako nakolea. Bile sipo yani pingili sakafuni. Nekichomeka mpini macho na yatoa. Aiwe hawili wili love you. My baby baby I love you. Hawili wili love you. My baby baby I love you. Oh baby. Oh baby. Oh baby, baby. Oh baby. Oh baby. Oh baby, baby. Baby. Tunga wasi kutishe kusema lada nda kutiti. Kwanza washinda na lenge ningende kama kupe. Domecha peze fula iweze zidi manui wasisogele. Kama zaladi mchanganyo oka lote na ujifungi. Kuna ziluka samba zoti yanu my baby napenda
sana mwanangu majani mtsa macho I respect this sana boy langu la telia our sponsor Ali Kidaya MS boy DJ kadogo dogo atoto atungi mwisho atoto kila kala toto mole town kabanga akabam kibampani. I'm Kuba Maguire. I'm a Yama Junior. I'm 69. Ghana. I respect you.
Super B, DJ Bronster. On the mixing. We make it hard, huh?